Nakupenda mpaka nashindwa kuandika. Nimebakisha peni mkononi, akili yangu imeitika mazimu. Nimebaki na feel moyoni.
Anybody.